Okay.
I love this touch.
Mwamuza made it.
Exclusive on ZambianTunes.com.
Yeah, I'm your boy. Yeah. They die. Yeah. Yo, Cassidy. Yeah. Ray. Let's go.
Let's go.
Yo, unaenda ulikotani, ninaesa kusakila tuwa kumbali. But TV balansa, vuto ima nkwala nichani. Uniuse, unanitesa vichani, ndawa ni kukonga, mutima univuta. Jupeze kwanles, unasavuka, ndawa ni nataila kuyambana na weo. Monga Obama kuibala misheo, love feel strong, monga liya na mfeo. So, bwena fast, ina mpokangi opema. Nizamwali ila slow kacheto hapa ni mvela mumala chifuba na bibi. Na kukamba na mbomveka chibwibwi. First date na kumana. Kuna pako loka mfula kumumana. Mtima wako na wango na kumiana so.
Nina jaila chetu menso twako. Natuma timpo twako. Na kuuza pokudala. Mtima wako na wangani umozi. Na kuuza pokudala. Osa yesa kuhivala chimozi. Vela mutima wanga. Sumaleka na kudunta dunta.
Uli tuntuntu. Uli tuntuntu. Uli tuntuntu.
Yo, unikumbusa tu nyumbo tomuru kodo. Moso vela wanipangila tusikolo. I think niwe taipenzo shimika po makolo. Minzo ya kantuna bote ya bombshell. Buyo ni Cleo, matempo ya Clispeo. Voice ni mixed ya Wezi na Chanteo. Tinataila kupisha na pishana posamba. Masovela yo pisama pisama. Ukapika ni pakula. Ukayanzika ni kwela kuyanzula. Olo kupia buwanzi nga kumbuka ni mvela kusisila. So wako enda chalo chani silila. Olo maluba wama chete chilila. Ngati ya gali moyo futi ya mapukila.
I'm only used to you. Everything I do for you. My life ain't complete without you.
Baby, a second chance, baby boo.
Vance veneta chica,
baby.
She vance tiga leko,
baby.
Uziva na mwenu kukunela. Nizamvela moshe okabwelela.
Baby,
come back to your daddy, daddy.
Nina jaila chetu menso twako. Natuma timpo twako. Nakuuza pokudala. Mtima wako na wangani umosi. Nakuuza pokudala. Osa yesa kuhivala chimozi. Vela mutima wanga. Sumaleka na kudunta dunta.
Uli tuntuntu. Uli tuntuntu. Uli tuntuntu.
Baza. Chipata lusaka na sipi. Ise kwato ni kuchipata. Edai Trump. City, Mwaba Muzo, Amalu, Mr. Felix Sakala, M3 Tepap, BMJ, Dread. Let's go.
Exclusive from ZambianTunes.com.